We twende changwari like a visca, my insta. We take a pic, need to follow it. Yeah, banda wabatia nanzunga no entula late kweni na muchinjaji. Cause me na wewe forever with you baby, stapotea. Me na wewe forever with you baby, stapotea. Nakupenda bila kuchoka. Nakupenda bila kuchoka. Nakupenda kupenda bila kuchoka. Jinze nkwagara utakoa. Baby nkwagara utakoa. There's no one sweeter than you, and that's why I love you. There's no one better than you, and that's why I love you. There's no one sweeter, sweeter, sweeter. Nakupenda bila kuchoka. Nakupenda kupenda bila kuchoka. Nakupenda kupenda bila kuchoka.